Soja! Soja njoo tumevamiwa!
Niwekia mtu next manya tawabamba
Byron
Wanamuta motangari Wanamuta motangari Wanamuta motangari
Party after party
Mwazini wale manga Manga
DJ DJ Byron
Jina kubwa walisakuba Misi kitabu, siyezi someka, siyezi chomeka
Tunakubali
Na mindyo tako hizi factory zenyu Na waka kasta, na waka kasta
We na inati, oh yeah Yo ya inati, oh yeah We na inati, oh yeah
Wakarido
Kambulu, luku, washa kindukulu Kam tupitani, kam tupitani Washa kindukulu
DJ Byron
Ana wanyandusa
Nyandusa
Nasikia harufu Harufu ya kishada
Sasa nifotweti Tuka washa shada
Craving ya kishada Craving ya kishada
Hini ngine mwoto sana Sana Sana
Hey what's up Mwalimu Rachel here and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
We are the Beat Nation. www.rhradio.com Scratch DJ Byron The Scratch Master
Uno likite kuka, uweze kutembea Masai ruka ruka, analinenyekea Chumbani kwenye shuka, dina nitetea Mzungu kawe huka, rime mkolea Laki makone, laki chaga
We are the Beat Nation.
Wima wima, inatokea Kongo. Sindori le wajima, alimwagia Kongo. Uno oh 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 oh, inawaokoa makahaba baba. Kuna walongo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba, yani a
Ready.
They're not steady, they're not steady. I've been with that KK, now you talking Betty. But money never rule the man, they all them wanna do the man. Pull up in a new sedan, goddamn sue the man. I apply pressure on those that I pressure, and those that I texture, they eat man, guy fish up. My mama, have you noticed? I've been pushing for this. From a pocket piss of raps, I've been trying to float this. They won't try to blow this, but I ain't rapping for them. They will try to float this, it's never popping for them. Drumming like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Bunch of fulu. They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more my neighbor Fulu. Hotter than an old man. Rocky track like a road run. This some time but we not done.
Some of you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Young boy, that's a
we are the Beat Nation.
Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas. Or Pampers with a verbal diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia. Can't flow from me, I'm the cancer. Kenya Zambia collabo. Nimevuka boda bila kugonga. Keep a distance, we're zani na okumbo. Si yangu solo lafanya watu wa keto.
Mama kamba bana niloa, uzi peni kata paloa. Mama kamba bana niloa, uzi peni kata paloa.
O37's finest DJ.
Show you I'm loyal, eh, eh. Wanna hold
We are the Beat Nation.
They call me Megatron, just did a telethon. He got my jealous on, and I get my jealous on. I fuck him like I miss him, he just came out of prison. He talking shit, but they ain't got a pot to piss in. My name is Nicki M, I'm in a sticky bins. That mean it's candy apple red, I'm Barbie, this is Ken. That is a Fendi fact, I'm with a 100 max. Oh, this is custom made, Donatella sent me that. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, fill on me. Pull up if you're feeling lonely. Shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm. Shots, 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 I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum, rum, when I'm.
www.rhradio.com. It's RH Radio.
Now, hear this.
Then you better start sucking or something. Pay your own rent, got your own check. You don't need me. Pussy is the best, that's why a nigga hella greedy. And you ain't out here looking for love, 'cause you done had your heart broken, you had enough. Your ex nigga, he was dumb as fuck. Soon as I gave her the dick, she fallin' in love.
Lucky on the dick, lucky on the dick. Ooh, ooh, lucky on the dick, lucky on the dick.
Baby, show me that shit. Show me love, show me, show me love. Show me that shit. Show me love, show me, show me love. Wobble on the dick, wobble up, wobble, wobble up. Wobble on the dick. Show me that shit, show me love, show me, show me love, show me that shit, show me love, show me, show me love. Wobble on the dick, wobble up, wobble, wobble up, wobble on the dick, wobble up, wobble, wobble up.
Wobble on the D, gobble up, gobble, gobble up. Players had the luck, cookie cow, better bend the luck. All them other dudes had the chance, now they had the luck. When I bust a nut, I don't know, I wanna cut the luck. I went to the club and guess who I see? A motherfucking dap been stunting on me. I told one of the max, yo, back the thing out. Ain't showing off my jewels, but shots gon' ring out. Now that's what I get for fucking with that dub. But all my real niggas, I'm showing a mad love.
Baby, show me that shit. Show me love. Show me, show me love. Show me that shit. Show me love. Show me, show me love. Wobble on the dick. Wobble up. Wobble, wobble up. Wobble on the dick. Wobble up. Wobble, wobble up. Show me that shit. Show me love. Show me, show me love. Show me that shit. Show me love. Show me, show me love. Wobble on the dick. Wobble up. Wobble, wobble up. Wobble on the dick. Wobble up. Wobble, wobble up.
Show me what you gon' do on the big stage. I'm headed to Miami for a big rage. Mark 10 and 11, it's been 6 days. Yeah, but she gon' ride the pipe in 26 ways.
Hey,
the way you bounce on it, I might have to fuck around and spend a house on it. Down Rodale, now I'm spending large amounts on it. Swipe the platinum, I might empty my accounts on it. Sheesh. She said her man's a jerk, so I pulled her while her man's at work. Yeah, she had the night shift, I'm at a cancel work. Then I asked her twerk, on the D I pulled, I splashed her shirt.
Show me love, show me, show me love.
Your feet, because you're about to be taken onto another level of the best mix of music.
This is DJ Byron Worldwide.
B-Y-R-O-N.
I'm the kind of man,
Byron.
I'm the kind of man, I'm the kind of man who don't give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me a make it plenty. My rashi ni Gucci na ngoni Fendi. Buma ye kikeli, buma ye. God have mercy, hate a dem a say. Bad man come with another bad boy. It's the cancel together with Sudi boy.
Digo na
Mbaba, 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 Mbaba.
Play music boy, you're nice.
DJ Byron.
Like what is it? Skiza bwana nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachi.
chini. We are please repeat, you are deleted it. So the boy can't solve all the wickedness. Simanishi posho ni kibonga mil.
Ni makuma na sufuri.
Mabahasha no no, nikiona di.
Mamboga na mitupigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, pigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, apigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo, apigo na mwendo. Mapigo, na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wapa hapa kuna kukwaya. Lewe sona haya, surazime wapoya, wanaona vibaya.
Tukipulizi ya mjani, akili zina tutu matumajani. Tunawaacha kutu tafarani. Tukipulizi ya mjani, akili zina tutu matumajani. Wanapigwa na
now, 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 hear this.
Miraculous, na ya macho naweza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani runs. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hononi
ass.
The Beat Nation.
Roma Sili Anza, Alejandro na Chess Songs ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leona die tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki.
Jina kuliwa na dogi basi shekijuta kuliwa na mbogi napenda fonza giza utadhani mini mrogi na kama hana kuti basi acheze na koti wacha shilingi siwi ushore ni mnoti sailor scandal joni manduru kwa ploti na anakaa kaji koni na napenda kuni maradat nishatoa form kasa uni ati unapenda stick naishi kwa mstuni na nina kitu neza nyonya juna kakunguni take behind suna juo kombele na kani dimba na sakata kundikopele mwana mkunaji kapu nopele chapanisha mpaka maneba wapige kelele
Ubijinjima kuwa nandogi Ubijinjima kuwa nandogi Ubijinjima kuwa nandogi Ubijinjima kuwa 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 Ubijinjima kuwa nandogi Kuwa nandogi Kuwa nandogi Ubijinjima kuwa nandogi
Kama kuna
kana
mama yako
kuna
DJ Byron, the Scratch Master.
Alvin Brown.
Kama kuna chana mama yako, sikuja hapa. Chana mama yako. Kama kuna chana mama yako, sikuja hapa. Chana mama yako. Kama kuna chana mama yako, sikuja hapa. Chana mama yako. Kama kuna chana mama yako, sikuja hapa. Chana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone gal kale utandress. Nipunguzie stress, mchulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio vomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riangi ni kukambatia na kukemba. Na mawezire uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Mama yako, kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya, tushka wika oh mama mama mama. Sato, sato, ka 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 ka. Yundo msumeno tunapaka nana. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. Mwemta mkaskari nduru nduru. Makura kakunda nisini turu turu.
Kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, sikuja hapa. Kana mama yako.
Kwa mdomo nimejaza machwinga mnagat. Mashuri wakicheza mapipong na S. Mavela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash bash tunapiga bash bash. Baby back it up mina pula da S. Leta man drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha de madoro. Kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodoro.
Kama taki pigwa mbo.
Wacha kalale guest room na magodoro. Mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miwia na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bash, bash, usitoke bash, bash. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bash, bash, usitoke bash, bash.
Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
Only one dello, only one dello. I know, only one dello. Dello,
bala.
Kuambia epuka, cheza na hizo bale unawajo ndani ya bukla. Jeka na umfupo pata alifungua duka. Badieri afunge kama smoke na dupa. Mindole kijana sazo alikuambia epuka. Cheza na hizo bale unawajo ndani ya bukla. Jeka na umfupo pata alifungua duka. Badieri afunge kama smoke na dupa.
Hii ni noma, hii ni crazy. Hii si homa, hii ni noma, hii ni crazy. Hii ni noma.
J. Byron.
Noma
Serna.
He's the homa, he's you shenzi. Kazi kurogas, jai kwa lezi. We songa, wacha mapenzi. Gila siku kana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal, gelo kwenye SM nyeti. Namba kumina saba mgongoni, jai jezi. Dani ya rumbia, ishara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza nizi. Kitu kwaku bila damaji. Alicheki ringa, kalie ati maji. Kama uwezi rada basi joo weni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto joaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi. Mindole kijana zazo likuambie buka. Cheza na hizo bale unawajo ndani ya bukla. Cheka na umfupo panga lifungua duka. Badieri afunge kama stoki na duka. Mindole kijana zazo likuambie buka. Cheza na hizo bale unawajo ndani ya bukla.
Tem after kutekwa kaka wangirudi soba jwaja tete mabasi zivute. Tem after kutekwa kaka wangirudi soba jwaja tete tete tete. Tem after kutete tem after kutekwa kaka wangirudi soba jwaja tete
mabasi. Byron.
Tem after kutete kaka soba jwaja tete mabasi. Tem after kutekwa kaka wangirudi soba jwaja tete mabasi zivute. Kiuzazi ya daidisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku na zimamanga. Lafu buda hizi kutu na zimuamaga. Mbogi bado ni ya magazla masona marache na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Dada tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona pie. After ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Benza na ukibleki jokesi badai.
Come sleep over, niko na shasha mane, alafu tumangane. Baby hadi ngware, come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki jule ukutu ninare. Nikikuteki na tight na nyonji. Leta kongi di chese piki ponki. Kani formiko, ya makomijo. DK hop kid wako wapi Joe. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongo eh. Tuniteta kata veta, moto kapasi. Wet kabahari ya Mombasani. Jansi na mibenz pewa kitu kali. Alafu oru aru hazipatikani. Amuo amejibeba kanda ya ketepa. Na mungu la pika subui itaweza.
Baby bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Shanda tunitei na mamba alafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jono fly. After ni makuki na kesi kwa life. Benza na ukipleki chukesi kwa die. After ni makuki na kesi kwa die. Benza na ukipleki chukesi kwa die.
Ayo, what's up Africa, what's up fam? Homeboy City Boy aka Bawazir Baby. And you're listening to the baddest DJ, DJ Byron worldwide. Hey, yo, don't touch down.
DJ Byron. Byron taking over the streets of Kakamega County with nothing, nothing but smoking street hits.
King of spins
and scratch.
We buy them, Tana. Yeah, yeah. Get with Bessie, I'm the king with them boys. We buy them, Tana. Yeah, yeah.
Woo, 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 woo. Jinsi taka vanza hii. Uta feel city ni mechezi kwenye country hii. Inabidi vebe shash moja moja mitungi. Singeli kuchanganyika na wande hii wa odi. Amama vitu za makadi vizi. Tingike tingike hapa ndani baka zisimbi. Mateni ya chimbike kisolara city. Ndo fundi milima nipande tena mikwara. Shiki your body, your body.
Kati kilatino.
Chini tuche, tuche, tucheze. Leo tupo mbaka kuche, kuche, kuche mze. Weka glasi chini tuche, tuche, tucheze. Leo tupo mbaka kuche, kuche, kuche mze.
Okay listen up a rap credit. Okay listen up a rap. Okay listen up a rap, rap. Flow kama ease a toto ndwana. They feel, I'm glad you're feeling me. Watoto kali, yeah, gorgeous. Leo tuko hapa, yeah, yeah, I thought I told you. Kuso kuteka, yani, obvious. Leo tuko, yeah, yeah, yeah.
Kata ki latino, huku nishapata ni kumaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Michezo kili popo ye kiro na dinyo. Ama simo, kata ki latino.
Chini tuche, tuche, tucheze. Leo tupo mbaka kuche, kuche, kuche mze.
Easy, easy.
Ama hakika nane moyo unanifa.
na macho zako hips bamba ta. Kweli umenishika baby umenipa mata.
African attire, African attire. Napenda ubizi za mtoto hauna mataya. Mtoto hauna mataya, unapendeza mama.
Baby sigu wacha ta waseme nini. Wako nimefika nimesekto mimi. Mangu we ni star, nyote na yonga. Mtoto we kifauna kikosha mama. Baby sigu wacha ta waseme nini. Wako nimefika nimesekto mimi.
Mangu we ni star, nyote na yonga. Baby ya nipeto na tinge hiyo.
Jibambe, jibambe, jibambe.
I wanna give you some good love.
Jibambe, jibambe, jibambe.
Give you some good love.
Jibambe, jibambe, jibambe.
Kubelege Mombasa.
Jibambe, jibambe, jibambe.
Jengi, 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 jengi.
Put some respect when you mention my name. DJ Byron. Byron. King of Scratch.
Nete moyo na chikuna kuna. Tukiulize nini nunasema chakuna. Tuele pati.
Chokora mapipa unakiona Shakira figo kuni dakira kamote mashira kokinyana dira unapokonda fira sina saa majira mkisi asira teko basi pakira kuna du maria kaniva jo maria akiga kiwashira kauna penda za dogi leo ni punda kazia kauna penda za mbogi leo malaya gasia
hey party after
hey
party
hey.
After
hey
party
hey.
After party after party after party.
Okay, the weekend lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Billy can't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come by.
Kwa radio, siyo miseto, cheki design, moshika vi sexy. Jina nizi, no so in kisi kubini, no. Tako rapi, simbio mkani metoka, cheki. Alafu, atina penda pa China. Bore, gori, jisim China. Ini historia, benzo na maina. Walikuwa kibonga, ile time wakua China. Mwere kwa ni upendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Mwere kwa ni upenda ki vagina, cheki.
Yeah.
mixtapes will result in you missing out on some real good shit. Get ready for another certified banger.
Yo, 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 na kuanzia ka. Yo, 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 na kuanzia ka. Yo, 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 na kuanzia ka wazee wa kale. Yo, yo, na kuanzia ka.
Byron. He never disappoints. For bookings, contact 0741-031846.
I'm a magician. I'm sick if I don't touch your tuning minus.
The way I run this town, you can think I'm Kali.
Respect your elders. I started singing when you were still in diapers. So tell my rival.
Nation.
Go back to viral.
Yo, na kuanzia kwa wazee wa kale. Mtakata vungu ni shati ya iname. Namba saba apewe mate. Uliza manzi yangu mahaba ni nare. Ukini cross lazima nkuvae. Limetoka ghetto Nyeri Rwade. Lina umatengo kuliko wale. Mini mruri nite mgenge.
Shuguri wagre shuguri wadi ten 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 ten. Nasema shuguri wagre shuguri wadi ten ten ten. Shuguri wagre shuguri wadi ten 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 ten. Nasema shuguri wagre shuguri wadi ten ten ten.
Body, when no one does argue, and everybody.
regretting tuna switch back to factory setting na mimi ndio ta kwezi factory zenyu na wakakasta so mashori zenyu wamenifuata mta wanasoma menu wamenipata njana dishi chakula zenyu leo ndaisondeka na hapa ndio venue chapati kalia mimi nikicheza na ndengu onyesha hiyo mbegu mimi si kitabu siwezi someka sipigi kavu siwezi chomeka naisondeka mpaka che naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe pack up the place kama mende kwa giza bless all of y'all niko na mkuna mjuchis nice pretty face with a bummy a figure leon kwi sondeka kama
Alejandro fisi 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 Alejandro fisi 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 pima miti utajua ni amulocha shot na kupea moja kaya Drogba kinyama nyama itabidi umengocha kuna line hujapiga hata order uliota na kitu inakaka nyoka haina macho lakini inakuona inapenda kuingia na kutoka inapenda joto sana mboka
kwa social media unatutesa wani bola unatutago flow mema kupesa
tunasondeka
ati sako ni ma 5 star na mtaa bado hula liga double decker
tunasondeka
ati wezi kula sukuma umezoea chakula ya ule sereni
tunasondeka
kumbe weni clan ile beze nyaga cha podondo pia kula na deni
tunasondeka
ati juzi likuwa holiday Dubai sherehe na nikasi tujui
tunasondeka
panyaje tena ulionekana nyama kima ndani ya basi sa kwenda kitui
tunasondeka
ati umeshika gari mbichi kazi ni si mchiki kwa movie man
tunasondeka
yoni vako siwa ubebwa na mwangi tunajua uko ndugika
tunasondeka
ati wena uhuru muko relate so nataka tukusikize fiti
tunasondeka
dasa la juu ladha msa na kujua ni yo mwami ama DJ Shiti
tunasondeka tunasondeka yeah tunasondeka
Zimbabwe ni kasa dam mako kom na reda sini maram
worldwide, that's DJ Byron _ worldwide on Facebook at Byron KE. Remember to like my Facebook page DJ Byron 254.
For bookings contact 0741 031846.
You know we go.
dime you, dime you, benda, benda, benda.
Bambulu, luku, washa kindukulu, bam tipu tani, bam tipu tani.
DJ Byron,
tunakubali,
the number one DJ,
tunakubali.
Hear about that tune there,
tunakubali, confess, tunakubali.
DJ Byron, the Scratch Master.
Tina Kuba Walisa Kuba.
Beat Nation.
Tunakubali.
Mbaba.
Era tunakubali.
Mbaba.
Era tunakubali. Confess. Tunakubali. Tunakubali.
Mbaba.
Tunakubali. Confess.
Yo.
Tunakubali.
Yo. Nimekubali, umalizaga drinks, nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad Dick. Uiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Kanso nikifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waidisha.
Tunakubali. 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 Confess. Tunakubali.
What's wrong in Makata, Churabaki, Heru, Enki, Natoto, Poko, Winki, Mteke, Wiki, Gizani, Piki, Miti, Titi, Titi, Piki, Kiki, Kiti, Pinji, Linki, Mitini, Pingi, Kindi, Ziki, Ziki, Mitini, Pingi, Mini, Piki, 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 Pongi, Cheki, Doki, Kashoti, Pika, Koti.
Chain, Ori, Ori, Niko, Kori, Kori, Fuko, Pori, Pori, Ndun, Mecheza, Kama, Kori, Ame, Shika, Kutu, Sianaka, Fori, Fori, Shika, Tori, Tori, Chezia, Doli, Doli, Cheka, Super, Anama, Bui, Bui, Unastuka, Mekuteka, Na unijui, jui. Unataka single flani za magui, gui. Kauna swara kuja area ni na chui, chui.
Inauma, but itabitu zoe.
Nasema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuchi kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Kami vivi tuchi kill vi deadly. Cheke. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao. See that rao chapa na nina tao.
Nakata wapani. Niji fraili bajo sijamanga me. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Biga diva dimba kitambia bale. Juma kiki ujipa kitani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kibuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Yo murango wana die niwe wao mademo na wanyoroshia kwanza kwao ikuzone misitutuka za mao na cheki zao zimesaka kama tocha zao na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba na hivi ndo micheza longo na wamada shosho manguru anadajika wada na zake zimeshika asha meza kajaba
nisa madam digi digi mene team weekend kami vivi tuji kill vipel nisa madam digi digi mene team weekend kami vivi tuji kill vipel chake sita rao chapa na nina tao.
It's RH Radio. DJ Byron, the DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him.
Me you a team, cause you know me own it. Run down the place, cause you know we born it. Mamore wa kuna kaz bana si maboni. Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Digi digi, madhugo danya, wo digi da. Digi digi, madhugo danya, wo digi da. Digi digi, madhugo danya, wo digi da. Arufu kama shala, ziki na isko mimina. Digi digi, madhugo danya, wo digi da. Digi digi, madhugo danya, wo digi da.
Kilalo aki kingi oske jana. Kichapo aki kingem kishada. Kibao ama kijaki taska. Kinyaru kwanza kiban kirasta. Kudyo na kichingri sitimushi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kame dugu na kiingi kanimbrina wema.
ama chichi Likibo ndio pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Shisha ama apong itada
Mwalimu Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
This is DJ Byron Worldwide.
B-Y-R-O-N. Byron.
Ni atari.
Byron.
Ni atari. Ulia nazitoka ordinary.
Are you ready? Get it on!
What song?
What?
What DJ?
What?
DJ Byron.
Jua kuna chuno Kisikia biti ya mavo Jua inachuna Bado meno iko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtuangwe mezesha Usiku njanga wese lereka Shisha iko janganya kete Parodia pili na kuja wepewa Kuja mtu gizani kizawa sawa Mkumbushe ituna ni apawa Nakona nasumbua kwa sana Nazima jui kutu inachuna
Inachuna Kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Chaba natafuna Inachuna nasikia kujifuna Inachuna Inagonga Na waroga ni kibonga Teng ting nakatia Ting napitia Zinashika mina reg tu mabia Zikishika chora saba na dandia Huku kitembe na nare nika kipande Afande sina kipande niko na omo Mkenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sita ingona Mbasu wa evi chundani wa levi Mabedi mateki na bagi Mabedi na medi na hedi na kando
Byron, the Scratchmaster, County 037's finest DJ.
Be my baby mama.
DJ Byron, please.
Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama.
I take a test, you can for the summer. Your body language, from Picana. Private jet, we can fly to Bahama.
Flats on me, chains on your waist. You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
I wanna feel that taste.
You like it when I whine it. You wanna pull up behind it. You love me when we ride it. So get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all love. See you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge, listen to me, yeah, me, yeah.
Yeah, yeah.
Oh, baby, show my king, baby. Oh,
Okay.
Ni ya bunda
njwanga njwanga kona kona ntole apa chezea tona tona dole shika kongine uchorea kwa vengole itatotondo akujie singo donye kana shada akujie njo kingoe ni mperungu adia chachishe na ndore masoti zako kwa bidi konzo kinipepeta ni kurugia turi vile mirugia githinga ni kiyoyo muna uliza kwa
Billy Billy, Chilly Chilly, they want to do more. What a lily, really, really, DJ, chase a chinny, package in, package in, package in. Ungangano, kanja, pangwa, kanjo, uwa, ndango, towa, nyoka, pango, zima, kanjo, pepe, risha, lango, tema, taxi, uba, gala, babo, mi producer, acha, ni wa sample, pizzo, de, shiko, ita, shiro, de, niki, sanif, wana, kashif, vipi, arif, jua, kali sana, hizi, era, itabidi, umeita, kalif. 8 time pays of the dawn, number 9. 8 time pays of the dawn, number 9. They say you lost on the red play, number 9. Wakai, ri, do.
Wakiri, they want to own the hit and the kiwa omido. Esco, kori, they want to own the hit and the kiwa na bimbo.
Never kiwa omido. We will let you go. Top down, back to back, be the best I know.
Wakiri,
you got that. Oh, yeah, you did. My mind blew, my mind blew, my mind.
This DJ is on fire.
Sub
music videos. Visit www.irhradio.com for downloads.
What have you do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Say you fire me, got a part of you. Now I be say I don't forget enough of you. Yeah, waiting to die, nothing I can't do. My baby, anytime when you need me, come through. My shawty, wallet. Waiting to die, nothing I can't do. My baby, my shawty, you did it. My baby, baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me.
You want some? Come get some.
Yeah, what's in the car? Nothing I can do. My baby, anytime when you need to come to. I'm sorry, what's in the car? Nothing I can do. My baby.
Shida.
If the point got to my head, say make a deny. I go tell them, say lie.
Internationally connected and locally accepted. We are the Beat Nation.
Special type of feeling that I feel when I'm with you. On the mommy, anytime where I deal with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall.
The Scratch Master. DJ Byron.
I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. This love can be ordinary things. It's supposed to be one night thing. But now I know they catch feelings. I think vex when I see with another person. No, no, I know they gonna take no more. Make me felicitate your love. Hold me tight and rub on my head, baby. Make her feel alright. Hey, hey. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Oh, the mommy, and it's the way I be with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love.
Hear this.
Now hear this.
Otimbi na timbelio.
DJ Byron. Taking over the streets of Kakamega County with nothing but smoking street hits.
Sayoko,
we are the Beat Nation.
na taka jo wape komesha wape miono ya kwenye cha wape nyongesha wape
koya mateka mikono juu yamushusha chini leta tena juu shusha kwa kiuno
unanyatia nyatia chako nyatia nyatia unanyatia nyatia chako nyatia nyatia unanyatia nyatia chako nyatia nyatia.
Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Mandala.
Doily day.